istuarnini ko e nder deftere Allah yita kane haala ɓennuɓe adanɓe ɓooyino ko ganduɗa wonnoɓe aduna ɓe no boni no feewi. Heen gorko gooto noon ne rewno Allah, o wiyeteno ko Noha. Allah wi Noha, mbiya yimɓe ɓe mami nuldu punition mawɗo soɓe gaccita bakatuji ɗi, te mami nuldu no kay ndiyam kewɗam, ko taki ɗum eɓe boni no feewi. Mbiyaɓe noon yoɓe cansu ko e maɓɓe. Allah wi Noha, fewnu laana ndiyam mawka. Noha fuɗɗi fewnude laana mum ndiyam. Ma ha noon ne haalnaɓe toujours ndiyam garo jam ɗam. He woɓɓe noon ene mokkotonomo. Kono noon ɗum noon ustane bonki makko hay bati. Waktu ndiyam o noon yettima. Allah wi Noha, ɓam ɓes nguma e nder laana ndiyam he, e animal uji maɗa he, ɓam nokku fo debbo e gorko. Ɗi foo ɗi natiri damal. O ndaw sonkere mawnde. Allah uddi damal ngal. Aha, toɓo toɓi, toɓi no heewi, toɓi no heewi. Ndiye haɓe ƴanke laana ndiyam he, ɓe kuli noon feewi. Ɓe gonen noddude Noha. Noha, Noha, uddi damal ngal, uddi damal ngal. Noha jaabiɓe wi on tardi, Allah uddi damal ngal. Ponno ɗon ko nadde nde kalannomi on nde, beeli ndiyam kebbini leydi ndi foof. Wuro ngo fo yooli koye nder ndiyam he. Ko wona Noha ɓesgu muɗum tawiɓe nder laana ndiyam he, kamɓe noon ɓe mayani. Oɗo histoire gummiɗo e deftere Allah ko pour ha micitoɗemo. En yimɓe hewɓe ne boni no feewi, eɓe gujja, eɓe pena, eɓe mbaɗa kulle bonɗe, eɓe mawni kini no feewi. Ɓe jiiɗi tan koko goɗɗo golli heɓi. Ɓe ɓaman kaalisoɓe bonna ɗum e comci mawɗi. Eɓe gaami no feewi, eɓe keppata rewɓe janamɓe, eɓe boni. En woɓɓe ni eɓe mbara ɗumen, ɓe mbaɗa muɗumen poson. Ɗiɗo bakkutuji noon ko hakkude maɓɓe tan e Allah. Ma Allah rokku en no gurduɗen eno mbalkitirɗen daaɗe men. Allah ne laaɓi ene añi balle bonɗe batteɗe ɗe. Omo foti pinde joom bakkatuji en. Ma pinison ar pour wonɓe laawol bongol. Ma ɗum ɓur bonde e ndiyam meje tan no ha he. Ñande laakara ma bonɓe ɓe jaa jeengol. Kono noon Allah ne yiɗi leƴƴi aduna ɗi pop. O waɗi feere beele en hen fo eɗen mbawa dadde. O nuli Yeesu e nder aduna hen beele ne wawama yanden. Ko kanko noon ɓami pinison meɗen. Udditani en damal beele ɗen mbawa ruttade Allah. No ha ɓesgu muɗum naati damal bato heɓe cowi. Joni noon Allah udditani en enen fo damal beele ɗen mbawa dadde. Ngal ɗo damal noon ko Yeesu Christ. Natirel ngal ɗo damal gaccen bakkutuji mon. Gandon kadi Yeesu Christ maayi ko pour punition aji bakkutuji mon.